kwenye kila mafanikio kuna maadui, na kwenye kila maadui kuna mafanikio. Kila mtu ana time yake. And this is my time. This is my time. Kufeli na waza mbale, nusa mistari kapepe kale. Wapinzani chale, kwenye chuki pale. Wasopenda kule, revolution brandy. Zungusha kwa roundi, mesi mama mlingote. Nifike dangote, lipo anza pangum. Niko pita patam, hapa lipo na ham. Usinite matawi, laba wenda uchawi. Umziki sana ina kubwa sana, na bidi ukaze bala ili kupata chamba. Wangapi wamekuja mego, wameniacha mimi bado na score. Ili game ni kubwa score, go nafunga magoli bila ngo. Niga nacheza na ki ngo, ishi kuwini libi ngo. Michezo nacheza ile atare, salamu zifike kwa yule mkale. Aina kufeli na waza mbale, niguse mistari kapepe kale. Michezo na cheza ile atare, salamu zifike kwa yule mkale. Aina kufeli na waza mbale.
Yani toka juu paka chini mina fly, wanataka ni anguke wa fry. Yani toka juu paka chini mina fly, wanataka ni anguke wa fry.
Booth ni komanta, rap na kokota. Nandika 24 ili badai nilibata. Mjeshi kamili sina swaga za kuruta. Ukiniletea penta lazima utaruka ukuta. God can bless leo na gonga glass. Inyimbo so classic, silali kwa waganga na lala kwa ja. Nikiamini chiki dogo ipo siku kitaja. Wanaomba nianguke ila bado mesimama. Napo use mamane wanazidisha kusema. Mekuwa Freemason na wajui ni jasho. Watafunga midomo kama zikizidi kesho. Adui mwombe nja, ilabaki kuzuba. Itaon pakada, watazima bishuma. Bado nyota inanga, jua mwezi juu ya jua. Kuna mingu jaya jua, na bado jatusua. Clack!
Yani toka juu mpaka chini mina fly, wanataka ni anguke wa fry. Yani toka juu mpaka chini mina fry, wanataka ni anguke wa fry. Use my money, use my money, use my money, hey hey. Use my money, use my money, use my money, hey hey.
Stand up, I see. Stand up, Rock City. Stand up, Moist Town. Dar es Salaam. Nanipaham. Nagili Bone. Yeah, Nagili Bone.